waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Booliska heer federaal ee Australia ayaa daaha ka qaaday najiitadii dabagalka qarsoon ee ay muddo 3 sanadood ku wadeen kooxaha dambiyada qorsheysan. Booliisku waxa ay sheegeen in ay kooxaha daroogada u soo dhoofiye Australia ay kala daadin weyn u geysteen. Hawlgalkan qarsoon oo muddo 3 sanadood socday ayaa loo bixiyay hawlgalka Iron Side iyadoo ay iska kaashanayeen 3 geesoodka Australia, Europol oo ah hay'adda sharci fulinta Europe iyo FBI da Mareykanka. Booliska Federaalka Australia ayaa sheegay in ay qabteen qaar ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa oo ay ka mid yihiin kuwa ka tirsan kooxaha loo yaqaan Outlaw Motorcycle Gangs oo macnaheedu yahay baandada mootafoolayaasha sharciga baalmarsan. Madaxa sare ee booliska heer federaal ee Australia, Rhys Kershaw, ayaa sheegay in ay xirxireen dadka badan 200 qof.
Australian law enforcement has been arresting and charging alleged defenders. And we have prevented tons of drugs from coming on shore.
Sharci fulinta Australia waxay xidheen oo xukumeen eedaysanayaal fal dambiyeed. Waxaanu ka hortagnay daroogo badan oo waddanka la keeni lahaa. Waxaanu xidhnay ku eedaysanayaal horjoogannimo dambiyada abaabulan. Annaga oo ka hortagnay toogashooyin badan oo xaafadaha ka dhici lahaa. Annaga oo jahawareerinay dambiye khatar ah oo abaabulan kadib markii aanu ka qabanay hantidoodii sharciga baalmarsanayd, ayuu yiri. Wuxuu intaa ku daray in qaar badan oo eedaysanayaasha ka mid ah geli doonaan xabsi daa'im, waxaana hawsha galay oo kashifay kooxahan in ka badan 4,000 oo booliis ah. Anthony Russo oo ah ninka xagga sharciga FBI-da ugu qaabilsan safaaradda Mareykanka ayaa isna sheegay in hawlgalka baaxadiisu kaliftay inay kooxo badan iska kaashadaan kasal gaadhideeda. Daroogooyin, lacago caddaan ah iyo hub kamid ah waxyaalaha gacanta lagu dhigay. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa aad uga walaacsan in daroogooyinkan sharciga baalmarsani dab ku shidaan dambiyada qorsheysan.
But we all also have a job to do when it comes to illicit drug use in this country. We all have a role to play.
Waxa inoo taala shaqo aynu wax kaga qabano isticmaalka daroogada ee waddanka. Gidigeen door baynu ku leenahay. Aynu Australia ammaan ka dhigno, aynuna hubino in aanay daroogooyin aayaheena waxyeelin, gaar ahaan aayaha carruurteena, ayuu yiri. Ra'iisul wasaaraha ayaa fursadan la dagaalanka daroogada u isticmaalay inuu mucaaradka ku cadaadiyo inay taageeraan 3 sharci oo baarlamaanka la horkeeni doono kuna saabsan awoodaha dabagalka. Laakiin mucaaradka Labour-ku ayaa walaac ka muujiyay mid ka mid ah 3 sharci oo aan lagu darin bay yiraahdeen shaqaalaha maraakiibta qalaad. Madaxweynaha madaxda New Zealand ayaa iyaguna dhinacooda ka xidhay 35 qof, taasoo ka dambeysay hawlgallo lagula dagaalamayay horjoogayaasha dambiyada qorsheysan oo ku kala baahsan 18 waddan.
New Zealand's a small country, you know, and we've got to build those Five Eyes relationships.
New Zealand waa waddan yar, waana in aanu asxaabtayada adduunka la dhisano xidhiidhada 5 indhoodka ah, awoodda ay u leeyihiin hawlqabadka wacan ee noocan awgeed, taasoo noo sahasha in aanu hawshan oo kale ka fulino New Zealand, ayuu yiri. Shaqadaas uu sheegay waxay ahayd isticmaalka software ah nooca aan la jabin karin fariimaha laysugu diro. Software-kaas oo ah app ay markii horeba sameeyeen Mareykanku iyagoo u ekeysiyay noocyada ay dambiilayaashu ku sheekaystaan oo ay isla markaana si xirfadaysan ugu dageen kooxaha dambiyada qorsheysani inay aaminaan oo isticmaalaan. Booliska Federaalka ee Australia ayaa sheegay in fariimahan qafilan ee eedaysanayaashu isu dirayeen ay ku jireen kuwa ah dilal qorsheysan iyo ka ganacsiga hubkaba. Eedaysanayaashu waxay xiriir la leeyihiin kooxda maafiyada ee Australia, kooxaha dambiyada ee Aasiya kasoo jeeda, iyo shakhsiyaad ka mid ah baandooyinka Albania kasoo jeeda.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.